vya ndani, basi wanakumwaga. Ndio maana ukichelewa dukani, mie kama wewe kananidundaga. Nawaza isije mangi jirani akakuanga kilo ya unga. Kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche kiambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urikai. Tell me baby love, oh basi niambie. Kipi unanipenda ingalisi na dohu. Na ukaniumiza roho. Sikuzi magari ya wakongo, mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo, nidate kisa mapenzi. Sije kuwekea nduma, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna, oh oh, usije mgeze ya puna, ukaniachi ya ngunga, wana kumende ya chuma. Oh oh, maya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kueke wazi ya nini ni kufiche biambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange.
Nitajuta kama nikikuta unanitania. Mama moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani. Tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti. Neno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa. Acha
waseme
nimekupendea nini. Nituma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno, kasi na vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda, wala hasiki, ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti. Maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki. Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Brava, 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 brava.
R E M A.
Yo kilicho nitokea na haya kuwa madengo. Kumiza roho ya mwenzangu, minogopa sana, yote ni majaribu. Anoni yangu riziki moyo unasema, naipata tabu. Usikumbuke mabaya, kumbuka na mema. Mwanamke akipenda we, ujue kama nisha kweli, anaweza kujipua we. Ukicheza na hisia zake, Mola inusuru we. Ilichotenda si busara, haikuwa kikwake. Omba jaribu ya mwisho nafasi, na nimerudi, na nimerudi, nimerudi, nimerudi. Nomba nisame, nisame, nifanye nini, nifanye nini, nifanye nini.
I want you back, I'm sorry, baby. Sina lichopata, nilikotoka, baby. Wow.
Kumbe kumbe, kumbe kumbe, kwa Yesu ni raha. Kumbe kumbe, kumbe kumbe, kwa Yesu ni raha.
Kumbe kumbe.
the man, Rema. DJ Rema, the big tunes keep coming, keep coming, keep coming.
Unajua siku kuu ni leo. Hello, baby. Unajua siku yetu leo. Hello, baby. Unajua nakuoa leo. Hello, baby. Nile keki tulikata leo. Hello, baby. 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 But when you sweet pie, sweet pie. Ndio macho ma. Macho ma. Sweet angel. Oxygen, you say yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Say yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Say yes, I do. Baby, baby, yes, I do.
Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. jicho la fetu. Vile ulikubali mwito wangu, I fall in love with you.
As you twerk to your DJ, DJ Rema.
Finyanga kama dona, makonde na nonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na maweke, wambie uleraso, wakiringisha peremende, nitakuga uyakon. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana, oh. Na wendo doktor kunitibu, niwe salama, oh. Oh baby, Anita. Macho kama unanita, sasita, kiuno kayo ndo sista, Anita. Macho kama unanita, sasita, kiuno kayo ndo sista.
Show me, show me, show me, unavyones. Show me, show me, show me, waoneshe unavyones. Show me, yeah, show me, show me.
Oh yeah, the man, Rema, DJ Rema, the big tunes, keep coming.
Banane zanyi zuga zanyi sanga kakukute Usanga nechi mame chakukute Uchisanga nochi wakasimbe chakukute And everybody like this We party till morning come And everybody like this We party till morning come Datutuka yomu vienda Weita walete vyo kunyaba saja venda Demu chansa bachireta Weita walete vyo kunyaba chala venda Zinyuma baba zinyuma Zinyuma waluganda zinyuma
Kineku zine yuni janyuma You're such a beautiful woman
Zinyuma baba zinyuma Zinyuma waluganda zinyuma
Kineku zine yuni janyuma You're such a beautiful woman
I see you came to party And you're looking for love in all the wrong places Shawty Look my way, look my way Kimala mala na jibeba so
Kila wakati nikuona
Na nikizidi kata majima
Mazungululu mchitandacho
Datutuka yomu vienda Weita walete vyo kunyaba sanja venda Demo chansa bachileta Weita walete vyo kunyaba chala venda
Aoma, tulira Wakwata kwata no yuzo mutima Banange, you're a winner What your mama gave you is a killer
Zinyuma baba zinyuma Zinyuma waluganda zinyuma
Zineku zineru nishanyuma You're such a beautiful woman
Zinyuma baba zinyuma Zinyuma waluganda zinyuma
Zineku zineru nishanyuma You're such a beautiful woman
Nagenda kone babo kusule kochi Twadamu malwa ne baba Labawe batu twala kaka sente koko sobora Champi sabu vine baba Every party like this, we party till morning come. And every party like this, we party till morning come.
Kimala mala na jibeba so,
kila wakati ni kuona po.
Na nikizidi kata majimbo.
Just the bottom body smart thing, so forget the body big thing, so say we can talk about the smart thing, so yeah.
Dangerous, you them sinning danger. salas ni judem sa kwangu ni madem ya last atali atali the council tuna rice wali na tunatembea Afrika watali wengine wanaimba pupa fali let's go
ni moto ile ana bugi mimi na dai kupiga moko cha cha huyu dem sin dangerous nikiteki digi na kuwa manless aseme kwa koka tukuneka moto selfie wone bandu tukunde kasota kadidu huyu dem sin dangerous Kofete, ase mwenye eye glass Ay, ay, kitungoli Nikiteki miwani na telemanga Woy, kusituka Vane jabi yang watilo yuko ituka Buba na ganso, kulivoka Uyu demsi ni dangerous Dangerous, uyu demsi ni dangerous Dangerous, uyu demsi ni dangerous Dangerous, uyu demsi ni dangerous Atali, eh atali Atali, eh atali Atali
Uyu manzi sini dangerous Sicily ana fight global warming Yo panda miti na kipanda miti Apendi akiwa chini Anapenda juu akienda juu chini Pia napenda chakula anadai kushiba Yo kula kanyama anapenda tumbukiza Chezo kasarani ile niliona kwangu Usiku majirani walijua jina yangu
Danger, danger, dangerous Mini kid gay, yule chali fabulous Kama kawa, I stay fly like mabawa Ngoma ni ugonjwa, kanso ni dawa
R-E-M-A
Rema, Rema, Rema
Angusha hiyo ngoma kama mawe
Kanso, kanso Kaka nile wewe nje ambulance Kisho na muke na mabambulas Kikunye suku nisike bandulas Angini isha Tena ripik ripik Taka nilewe wente ambulans Kisho ya muke na mapambulas Kikine shika nisike Pasa yende taka lewe ne Nisike
I need an ambulance, I need a girl dem Kikwan selim kabandi antem Need me a doctor to come on the floor Cause this girl a killer, she murder, she raw No woman, no party, we said that before I'm high and you're high, but we want some more Me hands on your waist and my stick on your drum Tease me, just
like a bomb Taka nilewe wente ambulance Kisho na muke na mabambulas Kikunye suku niske bandulas Hangi kikisha, tena di big di big Taka nilewe wente ambulance Kisho na muke na mabambulas Kikine shika niske Kata yende taka lewe ni
Jana nilikuwa na shida mingi Nisha zisot Niko easy Niko na kunyo ndogo vile Nilazima leo Dunda nilingia na migu Nataka nikitoka wani bebe chuchu Leo ni siku yangu ya kamweso Kau tuwi ni okwa
Taka nilikuwa na shida mingi Kisho ya muke na mabambulas Niko na suku nisike bambulas Angi ikisha Kena repeat repeat Taka nilewe wente ambulance
Sina time for us to kusikarura Niko papers jamaa leo ni kurarua Kuzuru rabuda na nitambua Niko famous kuharibu liza gafula Kweli jana nilivuruga Amelala juu ya mkuda rumuzas Iyo lungula Nipeleke runga jisina huruma
Taka nilewe wente ambulance
Sana bado kachengwa
Umekumbwa na jini gani Mwona mami atelewani Hata jini kisirani so kama we Wala jini makata kufikiwe Kosa langu kukweka ndani Haijulikani ndani mwana ume nani Kila siku fitu kwetu Mara moja moja baby unajiweka down Go down Hata mara moja moja go down Go down Hata mara moja moja jiweka down
sema na moyo wako usiringie uzuri wako unakupandaga mami na kushuka
tupendane forever paka kufa usiku nikipita Twitter mami na kukuta Twitter nikisema nikucheki Insta nakuta usha posti picha
pesa zisikupe uchizi
kiburi na kutudharau
wale tulokupa shavu sasa unatusahau.
Kiki kwa piki piki mara black mara white vipi kama unatikisa kibiriti I play no game I'm so dead rafiki ukija kama upepo utapepea ukijifanya na mapepo tunakemea kama unataka mchezo kawashe luninga squeeze hakuna mtu anataka ujinga ujanja wanyani mchini utaingia kingi meli naelea feli na zama shilingi haraka na harakati zako za pimbi unataka kucheza wewe na ushike filimbi binadamu angekuwa danger maneno yange shooting kama risasi vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama asara roho inachopenda tunasemaga pesa makaratasi hakuna wasi wasi tukaze mwendo ili twende na wakati eh. Dunia iweke tuzo za wachukiaji Mongo kuna watu wana vipaji Narusha madongo kwenye maji Bono upige michongo tanipa midaji Mara chenga mara no network Zigi zaga vitu wa vieleweki Life squeeze imezidi kwa complicate Ukichanganya na mambo ya internet Jela Shota tuka na picha ukutani Jela Tatafuti mchawi nani Sasa chagua utajifungia chumbani Au natoka goma riko uwanjani Kushoto kulia Juu chini kamatia Mzigo wa abiria Gereva na gia Chocha panzi ya lewe sifo kama bia Situko serious wana tuwekia Binadamu ange kwa danger maneno yange shooting kama risasi Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama Asara roho inachopenda tunasemaga pesa makaratasi Hakuna wasi wasi tukaze mwendo ili twende na wakati
Check, check on the beat. Sutani ya niandama, no mana nilikimbia, katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Sutani ya niandama, no mana nilikimbia, katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo ka Salama. Nina dance kama David. Na niko na imani ka Abraham Shetani ameja mju niko na Yesu Hawezi nitisha mi niko na nguvu Shetani ameja mi niko na Yesu Hawezi nitisha mi niko na nguvu Niko na zikuembe Zikuembe ya Yesu zikuembe Zikuembe niko na zikuembe Zikuembe ya Yesu zikuembe Zikuembe niko na zikuembe Zikuembe ya Yesu zikuembe Zikuembe niko na zikuembe Zikuembe ya Yesu zikuembe Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali Ananijaza na mashida mingi mingi Anataka ni mkane Yesu wangu Oh yeah, oh yeah Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali Ananijaza na mashida mingi mingi Anataka ni mkane Yesu wangu Oh yeah, oh yeah Wanipa nguvu kama Samson Aniko na wezo ka Salomon Nina dance kama David Niko na imani ka Abraham Shetani ameja mju niko na Yesu Hawezi nitisha mi niko na nguvu Shetani ameja mju niko na Yesu Hawezi nitisha mi niko na nguvu Niko na zikuembe Zikuembe ya Yesu Zikuembe Zikuembe niko na zikuembe Zikuembe ya Yesu Zikuembe Zikuembe niko na zikuembe
I got a lot of songs she sings so I make a meet up blow Now my song she dey sing so She never ever do Don't be nobody there She dey like the one dress
call me phone, ask me flexing. Everything I want, she give me. She tell me every day she wanna see me, oh yeah. Bad boy Weezy, star boy Weezy, boy I make her dance like a man. You know my girl nice, and I swear she the dress, you know. Valentino she the wear, you know. Gucci be the dress, you know. I know they like the stress, you know.
Ladies, hold on to your undies as you twerk to your DJ, DJ Rema.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. And the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know
want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape.
My tippy top.
Oh, no, 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 no.
They only my tippy top.
Oh, no, no, no.
Because I'm a tippy top.
Oh, no, 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 no.
My tippy, tippy.
Na 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 TV.
They only my tippy top.
Na 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 na.
Because I'm a tippy top.
Hey, 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 hey. My tippy, my tippy, my tippy, my tippy, my tippy top.
She shiko for me one mini ko sawa, sawa. Tutuna josi bendangi ma drama, ma drama. Nikipita mtaa wana fire. Machali wakiniona wana stama. Wana anza kutipita, kutipita. Wana anza kutipita, kutipita. Woja anza kutipita, kutipi, kutipi. Unapiga choma tipita.
Tipita. Usitoke kwa flow, kwa flow. Baki na usigo, usigo. Mnatia ma yoyo, yoyo. Yoyo dansi wapia na shosho.
Matipita.
Ah, na 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 TV.
They only matipita.
Ah, na na na.
Because I'm matipita.
Oh lo 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 lo.
Matipi, tipi, 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 tipita.
Ah, na 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 TV.
They only matipita.
Ah, na na na.
Because I'm matipita.
Hey, 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 hey. My TV, my TV, my TV, my TV, my TV, top.
She go pay me 1 minute, go sour, sour. Natoka ile kambi ya power, ya power. Machali wanataka mikugawa. Wanajua niko na da-da-da-da dawa. Wana anza kutipitao, kutipitao. Wana anza kutipitao, kutipitao. Woja anza kutipitao, kutipi, kuti unapiga choma tipitao.
Tipitao. Usijoge kwa flow, kwa flow.
Tipitao.
Baki na usigo,
usigo.
Tipitao. Mnatia ma yo 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 dansi wapia na shosho.
Matipita.
Ah, na 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 TV.
They only matipita.
Ah, na 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 na.
Because I'm a tipita.
Oh lo 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 lo.
Matipi tipi 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 tipita.
Ah, na 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 TV.
They only matipita.
Ah, na 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 na.
Because I'm a tipita.
Hey, 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 hey. Matipi 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 matipita.
Ah, si mnajua niko sawa. Kenya tizeni washa pagawa. Niko ever ready paka power. Nye mnapakua, nisha pakawa. Wana anza kutipita, kutipita. Wana anza kutipita, kutipita. Woja anza kutipita, kutipi, kuti unapiga choma tipita.
Tipita. Usitoke kwa flow, kwa flow.
Tipita.
Baki na usigo,
usigo.
Tipita. Mnatia ma yoyo, yoyo.
Tipita.
Yoyo ne dansi wapia na shosho.
Matipita.
Ah, na 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 TV.
They only matipita.
Ah, na 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 na.
Because I'm matipita.
Oh, lo, 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 lo.
Matipi.
R-E-L-H. kufanya rehearsal mbona kila ngoma disi ya mwana ufanya mipasho 99 degrees nika shoot tu wana ka wanajita my MCs na kurapa ya koma poli kwa marapa fake no rap rap katuni hit game sasame change mta rap rap bafuni cause no rap rap kiuni na mna rap ila kubuni so mta rap sana kapuni tena so mta rap sana kapuni kwa kukopu haibuni
illness, 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 illness
Achilles ngepi mozitu msinge fika hata drop badala kuwata kesho tiko busy na Instagram
mana kujua na sana na ukwa nivena simi so sijue sana kama una hata plan B
tell them minu fear no one minu fear no man again para ni one
mana kujua na sana na ukwa nivena simi so sijue sana kama una hata plan B
wamie wasi tuzue kabisi
mazuea kuzueana
wamie wasi tuzue kabisi
mazuea kuzueana
atutaki
mazuea mazuea kuzueana
mishitaki
mazuea mazuea kuzueana
look a million na tatu milioni na rams quality nasema tabaka leo
mwanako mzuri sio lazima mwana Jua kuandika tu mengine tutaona haina mbwembwe sana tuhesabu likizama ina the place kazini muda kijinga tuna huu mji mkubwa na vituko wakishangaa waambie ataliwa kila kitu ni biashara tajeneza na sandako usipende mano katwa vita utakufa mapema unafuata sio kusukongane na kina mama ni ajabu na kweli la long time ya watching zinaitika kimya kiansi aniga plus kila mtu afya kivyake ndo maisha mjini kuzoea zoea watu mwisho tazoea majini
tell them me no fear no one me no fear no man I can fire anyone I said I tell them me no fear no one me no fear no man I can fire anyone wambie basi tuzoe kabisa
mazoea
kuzoea wambie basi tuzoe kabisa
mazoea kuzoea
song.